Seoni Sicily, Luna kwa Mazabuka, NLJ Label, Just J, To The J, Django Master, Vaush, Osman, Keshak. Kuzwa January to December, banana baba chakubina. Kuzwa January to December, banana baba chakubina. Kona mina zeze balata, baba hulu mina ni banana. Kona mina zeze balata. Cholo cholo ni tushimani. Kuzwa January to December, banana baba chakubina. Kuzwa January to December, banana baba chakubina. Kona mina zeze balata, baba hulu mina ni banana. Kona mina zeze balata, cholo cholo ni tushimani. Aibo, wena chumaliza samutenya, asika shupa kisa mutotoma. Butwa, butwa. Na mina nisa isola, aluka kupana alwa brumuka. Ribegi, leka wena bobo bubata. Sikatisa bobo buchisa, buchwala mina kibuchwala, abute ni tieni rubunwe. Buchwa wena mazazi elu inakia kukimisa, ausama meli ugo kuyumba, ausapira kikupila, autavela kikutavela. Wena kafu mina ni chenene, mago mina ni chusi, masha mina ni wumbao, mina mina mwilivi nise. Utwa wena kuzwa January to December, banana baba chakubina. Kuzwa January to December, banana baba chakubina. Kona mina zeze balata, baba hulu mina ni banana. Kona mina zeze balata, tucholo cholo ni tushimani. Simbule, Mexina, Inonge, Tonka Twende, Janet, Vanameme, Libeki Mubala. Kona mina zeze balata, baba kuluni na ni banana. Kona mina zeze balata, cholo cholo ni tushimani.
Jason the hot producer.
Ara aipi vira siparo teri niwe na ruko kopana. Aibo, aibo. Yeah. NLJ Lebo, Luna kwa Mazabuka, Luna kwa Mazabuka. Yeah. Show me your jazzy, ni mo ni semo vinela. Mazazi kimaza zi azibali. Izeti mina ni mulundu, kapufi mina ni kabobola. Makala nguzu airstipu, viusaidi highlandazi. Kabika mina ni njomona, kamwala mina ni kaleya. Utwa wena gigi wena mukongoli, nimeovini kamembia. Sofuti njomba kashiko. Kuzwa January to December, banana baba chakubina. Kuzwa tuwajeni wale tutusemba. Banana wabata kuvina.
Yo, yo, yo.
Kona mina zese balata.
Yo, yo, yo.
Baba hulu mina ni banana.
Yo, yo, yo.
Kona mina zese balata. Tucholo cholo ni tushimani.
Yo, yo, yo.
Tuzwazeni wale tutisemba. Banana wabata kuvina. Tuzwazeni wale tutisemba.
Yo, yo, yo.
Banana wabata kuvina. Kona mina zese balata.
Yo, yo, yo.
Baba hulu mina ni banana. Kona mina zeze walata.
Yo, yo, yo.
Cholo cholo ni tushimani. Aibo Abashtina Washirina Zibobo Nyambe Watenjuani Wombeka Nzimu za Upendi 14 Boys 401 ZDG DJ Rims DJ Tonka Django Chen Ha DJ Nalu ni kuhoni Mwana wa Because Washos Man Haibo DJ Jeff DC Music Promotion Heyo Masaji ni kuhoni Hey Mr. Pizzo Heyo Kesha Managers Baka Pasipiu Santos, a.k.a. Shake Shake Bantu Bari Bemeno Sai Sola 1-2-1-2 1-2-1-2 Hey DJ Jason
Jason the hot producer On it
Noah Banda, Washikeo, Lafajia, I see you Jack Pindula Fanboy, Mr. Uchi Heo Kete
Exclusive Masao from Hot Vibes Banda.